kuweza, besti ongeza, nikani December, kau naweza, leo tunakesha, pass me another, kau naweza, besti ongeza, nikani December, kau naweza. Nipitie majioni, nastaki majirani wanione, niko na matiki na kamini koloni, in case ni tablets hadharani. Back left ni kizoza na mbogi, top deck na nimejaza pori. Ok, mbona unakaa lonely? Shika tako na ucontrol slowly, slowly. I know you know me, oni itakabaya, one and only. Mbona umejifunga, toa koti, pewa maji lakini sio holy. TikTok, tiki tiki tok, ingiza, we watch a small talk. Big bump, utapenda back shot. We vosti, ebu ongeza shot. Kau naweza, leo tunakesha, pass me another, kau naweza, besti ongeza, nikani December, kau naweza, leo tunakesha, pass me another, kau naweza, besti ongeza, nikani December, kau naweza.
Mokwa nimekunoki, nikifantasize we ni mnoti, na iyo tongue ring, njoti. Napenda iyo tatu kwa paja, nukipiga makofi na haga. Kama hivi ni kupeleke warosho, tuchome kishash, kolombo. Dim lights, tuingie vibe, nataka ni kulambe shingo. Alafu niteremke kwa kiuno, ni kulambe katikati ya mgongo. Ah baby, no rush, nikimaliza, si uta splash, splash, splash. Chafua bed sheet, usi worry, kesho nitazipeleka dobi.
Kau naweza, leo tunakesha, pass me another, kau naweza, besti ongeza, nikani December, kau naweza, leo tunakesha, pass me another, kau naweza, besti ongeza, nikani December, kau naweza, leo tunakesha, pass me another, kau naweza, besti ongeza, nikani December, kau naweza, leo tunakesha, pass me another, kau naweza, besti ongeza, nikani December, kau naweza, leo tunakesha, pass me another, kau naweza, besti ongeza, nikani December.